Sir Odillo.
It's a beat bass flow.
I'm well. Boyo, I get no more. Let me stay, defend it, I'll get left far away. Ooh, yeah, my pizza, my KFC. And I'm easy, my purse. And I could pimp hell, I got you the best. And I will lila, you better press me. This life is a mess. And I did have more and a less. God, please don't stress. Moyo undesiless. Akala zaka kukwela mapili. Afuna mwana mubanja la pili. Awangu panga ga mods. Lila kubanga bot. It's a sad life, I know. We just go with the flow. Moyo wake no mwewe. Moyo wake no mwewe. Afuna ubanga uyele. Awa ubanga divorce. Jiwandi ujira ugomu. Awa ubanga za force. Kupaya ndi ama jizele. Galasi mune ni maziru. Ijindeji malete. Umba maiso onde ni jihiru. O mwewe. Moyo wake no mwewe. Unja kujande kwa jaso. Ena kusoa mahaso. Ena zidola kumwela kwa jaso. Nchiro kusia kubeza inaso. Mwahinde umasiana. Mavuro amasiana. Mwajo gela kwa siana. Koma mwoyo wake ndo mweu. O mweu. Mwoyo wake ndo mweu. Ish ah. Mwoyo wake ndo mweu. Moyo wake ndo mweu. Oh my god. Omweu. Moyo wake ndo mweu. Moyo wake ndo mweu. Moyo wake ndo mweu. Oh my god.